Amawubo 82 verse 1. UNkulunkulu umi emhlanganweni waNkulunkulu, uyahlulela phakathi kwaNkulunkulu. Verse 2. Koze kube nini nahlulela ngokungalungile, nikhetha ubuso bababi nasela. Verse 3. Yahlulela nompofu nentandane, nimenzele okufaneleyo lusizi noswelayo. Verse 4. Khululani oswelayo nompofu, nibophule esandleni sababi. Verse 5. Abanakwazi, abanakuqonda, bahambe ebumnyameni, iselo zonke zomhlaba ziyazamazama. Verse 6. Mina ngathi, ningonkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezu konke. Verse 7. Kanti nokho niyakufa njengabantu nje, niwe njengesinye sezikhulu. Verse 8. Vuka Nkulunkulu, wahlulele umhlaba ngoba wena uyindlalifa yezizwe zonke.